Qosolkeedii shalay galab aniga bay qaadiyo I'm gonna get you, baby.